Nangu thokozisi nangu thokozisi nangu umthokozisi nangu thokozisi nangu thokozisi nangu Kuhlanza konke oku senhlizweni siyo bamhlophe kwa sohlanza imfana awunangu umthoko osisi nangu ebusefikile awuyena umtho okosisi enuvela esulwini uya kuhlanza konke enuya kuhlanza konke oku senhlizweni yabonangu ebumtho Usemhlabeni uve la esulwini uya kuhlanza konke oku senhlizweni eboyonziyo bamhlophe kwa awuzohlanzwa imvana yabonangu Shabeni yenuvela esulwini yabuyaku uyakuhlanza konke yaboku senhlizweni awuzonasiyoba amhlophe kwa sohlanzwa yebo yimvana ngithi yena nangu yabona umthoko Osisi yebo nempela nempela nempe ay usemhlabeni yena uvela awu esulwini uya yakuhlanza konke yaboku akusenhlizweni yakho yani yoba iyoba mhlophe kwa yebo yo yabo imfana ngithi nangu 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 umthoko osisi awunempela nempela nempela ayikusemhlabeni awuvela yebo esulwini